to kiss, baby. Shorty bad, she got me high kama BTS to kiss. Nisipomona sekunde na miss. Najuliza amenipa nini. Kila story na yopiga yendo mada. Nagombana kabisa wakimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza amenipa nini. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. I belong to you, you belong to me, baby. Do not do I do for you.
Suma.
Baby, please tell me once more what you like about the feeling. Honestly, I wanna show you I'm feeling you too. Let me take you to a nice place. Tizimeta, nibutane kunase. Utashanga, nikupe vitu vyote. Upazera, I'm caught up in you. And I'm tempted to stay on you. Bebe, nikikwana na zuba. Oh bebe, minapando na kicha.
Oh bebe, namkunja kabisa kama kambare. Nashina kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
You belong to me, I belong to you, baby.
I do
baby. You belong to me, I belong to you, baby.
I do
Suma
Anatufua. Kila akitupa nyavu
anatukua.
Visenti vyetu vyote
anatufua.
Mama kila akitupa nyavu
anatukua.
Hatutoki akitupa nyavu
anatukua.
Yani visenti vyetu vyote
anatufua.
Mama